Kwafa abantu abaningi kakhulu ngaphansi kambuso kaDike. Kunesigabeko nje esenzeka la eGauteng eVereeniging eBooiplaatong lapho kwafa khona izinkumbi zabantu. Kube khona futhi ukubulawa kwabantu kokusenzeka ezitimeleni okwavela muva ukuthi kwakuyisandla sesithathu. Lento kwakuchaza kube sengathi ANC neIFP kodwa kwavela ukuthi kwakunesandla sesithathu sasingesawo amabhunu ngaphansi kolawulo lwakhe uDike. Ngakho-ke abantu ikakhulukazi indlu emnyama lapha eSouth Africa ngicabanga nje ukuthi kubona abagqize qhakala ngokufa kwaDike. Yilokhu ngathi bangaselebrate ukuthi uhambile umbulali. Indlu emhlophe nayo yayivele ihlukane phakathi. UDike kubantu abamhlophe kukhona abambona njengomsindisi ngoba isimo sase sisiba sibi kakhulu, sesilimaza kakhulu osomabhizinisi. Kwaba khona ingcindezi abayifaka kuDike ababevele sebeyifakile kuNationalist Party okuyikhona okwakholela ukuthi uDike aze awuthathe intambo zombuso kuPW Board ngo-89. Ngiyacabanga ukuthi kulabo kubo bazibona belahlekelwe liqhawe, bazibona belahlekelwe yindoda enesibindi ngoba kwakungelula lokhu akwenzayo uDike ukuvula imlomo zonke iy'nhlangano ezazivala umlomo ngaleso sikhathi. Kodwa futhi kuyo indlu emhlophe sizakhumbula ukuthi kukhona ababengahambisani nakho konke lokhu uDike ayekwenza ukuletha inguquko ezaholela kukhetho lokuqala. Sizakhumbula ukuthi kwakukhona amaqembu amanye abelungu iConservative Party eyayiphethwe laphana ngu-Andrew Strinach, kube khona iBurumaha kaTere Blanche. UTere Blanche yilaba sizakhumbula ngey'ngxoxo zeCODESA abagasela lapha ey'ngxoxweni eKempton Park. Ngiyacabanga-ke ukuthi kulabo namanye nje amabhunu amaningi emapulazini namanje sisababona ukuthi abakaguquki, abakemukeli isimo lesesikhona. Mhlawumbe nje nabo kungabe kubajabulisile ukuthi wafa lo muntu osilethele inguquko esasingayifuni.
Amanye amazwe akuzwekazi le-Afrika kumbe singathi iSADC ayimbona engumuntu onjani, uzachiya imbali enjani?
I-apartheid ingumbuso yahlukumeza amazwe amaningi kakhulu. Yayikwazi ukungena emazweni amaningi e-Afrika lapho kwakubhace khona i-ANC ne-PAC ifike izenzele umathanda nje ize ibulale nezizalwana zakulawo mazwe iphume ihambe. Iphinde futhi iphazamise kwezomnotho emazweni amaningi la ikakhulukazi angomakhelwane kusada. Ingathi abaholi uma kade besaphila, ikakhulukazi abaholi abafana noMaputo Sesesekho, amaholi abafana noKhamuzu Banda, ngoba siyakwazi ukuthi babedla mgano munye nombuso wobandlululo eSouth Africa. Kodwa nje emazweni amaningi la ayelwa encedisana nemibutho eyayisilwa nobandlululo ngaphakathi eSouth Africa akazi ukukhumbuleka njengeqhawe. Uzakhumbuleka nje njengalabo baholi ababefana mhlawumbe lapha singathi nabo Ian Smith ukuthi babengabaholi nje ababengabacindezeli abebengafuni umuntu omnyama ukuthi asimame azivuse aziphathe naye.